Chinama asikulela.
Chinama asikulela. Oh, 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 oh. Asikulela, oh, oh, Kora, oh, oh, Kulebo, oh, oh, Kulebo,
Kulebo, helelele, tinama,
asikulela.
Tu le